Abachakala muchakale, obulamu bwakiseera. Abadigida mudigide, obulamu bwakiseera.
Osha!
Kuzi bebi nyote munda babubi Ye musekami chimu yiko kukulabi ya swa.